ngubani kuzofiwa dubula mkaba ngamthatha ngenamali washu socks zokukhumbuza mzukwana intombi zo DJ singasali yethu le mpilo solenzela umlingo ithini no captain ithini like so big
Yeah, my double TKG.